that's all warrior.
I can make a career. Dr. Katsu, Womissi.
Mukwano nyonyogera, buli wokwata muinga nsanyalala nyumirwa. Baby nyonyogera, awo wokwata wansiirira takulira ddala. Mukwano nyonyogera, buli wokwata muinga nsanyalala nyumirwa. Baby nyonyogera, awo wokwata wansiirira takulira ddala.
Mubalunji okwata kisoka, nakufuna baby nesanyuka. Njagala kuvugire mukamoto kakuweza ngozire paka wenjabika.
Ebulaya ndikutwala, akola bulungi baby okunjagala.
Kati mbalaba basalibwa banfiti n'olwokuba nine
kinyula.
Naye baby gwe towawulira kyoba omanyi olina omusajja kwagala. Ate nga siri kusula ndi kukuuma mukwano
mbeera. Mukwano nyonyogera, buli wokwata mulinga nsanyalala nyumirwa. Baby nyonyogera, awo wokwata wansiirira takulira ddala. Mukwano
nyonyogera, buli wokwata mulinga nsanyalala nyumirwa. Baby nyonyogera, awo wokwata wansiirira takulira ddala.
Ekinsanyusa ye figa gy'olina, body structure olina namba munana. Bwe bakwefasa n'obagaana kindetera okusanyuka nti ndi wiina. Kati baby leka nempangula ssaabasajja mu matwale n'enkaka. Bandabirira
bambiita
nga ndina omumbejja bansuuta. Smartphone kankugulire, weekend etuuse leka tubaale. Nalulungi kooba gy'ogera bwe susse nnyo katubasammulise.
Mukwano nyonyogera, buli wokwata mulinga nsanyalala nyumirwa. Baby nyonyogera, awo wokwata wansiirira takulira ddala. Mukwano nyonyogera, buli wokwata mulinga nsanyalala nyumirwa. Baby nyonyogera, awo wokwata wansiirira takulira ddala.
Mubalunji okwata kisoka, nakufuna baby nesanyuka. Njagala kuvugire mukamoto kakuweza ngozire paka wenjabika.
Ebulaya ndikutwala, akola bulungi baby okunjagala.
Kati mbalaba basalibwa banfiti n'olwokuba nine kinyula. Naye baby gwe towawulira kyoba omanyi olina omusajja kwagala. Ate nga siri kusula ndi kukuuma mukwano mbeera.
Mukwano nyonyogera, buli wokwata mulinga nsanyalala nyumirwa. Baby nyonyogera, awo wokwata wansiirira takulira ddala. Mukwano
nyonyogera, buli wokwata mulinga nsanyalala nyumirwa. Baby nyonyogera, awo wokwata wansiirira takulira ddala. Mukwano nyonyogera, buli wokwata mulinga nsanyalala nyumirwa. Baby nyonyogera, awo wokwata wansiirira takulira ddala.